We've been roaming up and about, feel a sense of what's to come. All we know is to survive. Hatujafunzwa how to live. Tunashindana kwa mado, tunajipiga vifua juu ya magari na madeo. Bila hayo yote ni ya dunia. Be my playmaker. This life is a game. Be my playmaker. Nijenge kapalish. All I want me is a playmaker. This life is a game. Just be my playmaker. Nijenge kapalish. Nifunze kukaa kama maji. Nifunze niishi bila shape or form. Nifunze kukaa na majirani. Uniepushe na mangori na mauradi. Nifunze kukaa kama maji.
Dani mina wewe. We keep pressing ourselves forward. And we're facing where we came from.
Be my playmaker. This life is a game. Be my playmaker. Nijenge kapash. All I want is a playmaker. This life is a game. Just be my playmaker. Nijenge kapash. Nifunze kukaa kama maji. Nifunze niishi bila shape or form. Nifunze kukaa na majirani. Uniepushe na mangori na mauradi. Nifunze kukaa kama maji. Nifunze kuishi bila shape or form. Nifunze kukaa na majirani. Uniepushe na mangori na mauradi. Nifunze kukaa. Bila shape or form. Nifunze kukaa na majirani. Niepushe na mangori na mauradi.